Ale, ale, ale.
Sulabaya, sulabaya, gave them see. Lam siki, masnichi good night. Lam siki, wanna fki go down. Lam siki, masnichi good night. Lam siki, wanna fki go down. Don't worry, hustle, don't take it life. Life is a change, chakalika na usichoke babu. Mudo subiri mzembo kika unakaribisha tabu. Toka zako geto kazi change kistalabu. Nilipo toka paka kuwa hapa. So kitoto, wanafiki wengi kitano washaongea sana utoto. Ila sasa, dotu meliteka soko. Wamebaki machokodu, wanafonda kwa kisono. Lamsiki, lamsiki, masnichi good night. Lamsiki, lamsiki, wanafiki go down. Lamsiki, lamsiki, masnichi good night. Lamsiki, lamsiki, wanafiki go down. Pindi na hanza mziki ndo ilikuwa bala. So lafiki so wahuni wangu walinikata. Kidogo wanangwa shule gaidi walinifa. Nikijana kapela tuwina kwa bala. Dendo pepa ainogi kwa kiduku. Simdu wala sita labu wala ifana nina zuku. Sita mani webo lingo. Ucheze mangu mangu banipua kwenye singo. Hili humpate dadangu. Soma lingo na vuja jasho tukivangu. Na haso na tafta bingo dunia ulingo. Mtu wangu silari na itikari na jipanga na chapa. Naitunga mistari kwa mwanga wa mshuma. Aina utata piga majungu mtoto mtaa. Sito choka kuchana na kama unachunguza. Someke bila mgogoro, micholo nye busala. Kastuka ni kumbele, tumfano solo ambagala. Mesia kama bigi popa tupaki ya uburu. Kwezi fustari zangu wanafikizi na wazuru. Lamsiki, lamsiki, masnichi good night. Lamsiki, lamsiki, wanafiki go down. Lamsiki, lamsiki, masnichi good night. Lamsiki, lamsiki, wanafiki go down. Gai dem see, mzee wa show kari. Sula baya no gear, mzee mwagwea on time.
Wabala, so lafiki so wahuni wangu walinikata. Kidogo wanangwa shule gaidi walinifa. Nikijana kapela tuwina kwa bala. Lendo hepa, lendo hepa, hepa, lendo hepa. Hainogi kwa kiduku, hepa. Hainogi kwa kiduku, sota labu. Wale fanani na zuku. Wale fanani na